chiamo entertainer.
Allo e la Shani Boy. In poi anni fuori. Avanzanza.
Bismone.
Ikatabu
wa. Abanobe nintuwale kuchuka tetende nove. Mwone fya kwa na teta iti yove. Ukuchinja mano walite. Na walu kwa nove walikene. Ule ukisha menshiba mposele. Pakula na fiati.
Exclusive from ZHitsPromos.com.
Let's go. Galeri yeno na kumwino mutima cha waikere ngatashale so mutima cha waisele banobe bakutunkire okutuyo te kutakulinge wati wala paka fele waipele abo bali lengero ensoni ape bantu batutasha vintu twake mwana mano ya ntutu aba pesha romyo juliete kuntu abantu batupasha ino kukusha cha kukusha wala lavo yonka fushe wanena lebo lintu nabo liwe 50 no zari pabeta pali weko wali tulare kwa bula kabwali nangu yati yampeta waleti no wale ala you deserve love yonse kwa bula shako. Ni wali neka nono wakula nshako. Bali mpa webo baya weli lishuko. Wewe teba daba foya finshi na finshuko.
Haba nobe nintu wale kutunka tetende nove. Mwune fya fwana teta iti yove. Ukuchinja mano wali kene. Na walu kwa nove wali kene. Ule ukisha menshiba mposele. Pakula nda fiati. Ndefwayo kukupa. De papa lelo. Mayo papa lelo. Papa my love,
papa my love.
De papa,
de papa,
de papa lelo. Papa lelo,
papa lelo,
papa lelo. De papa.
Yo, do you remember my days while I go she love? Yapari wali kutu support, yabale tumwena mwata bana bobaka dia love. Bale chitana kutu report, yataba ishiba fintu na kutemwa my love. Teya papa tupela mukota, I thank God for you, you the only one I have. Leka mfuka mine na kuauta, elo mtepelesa, wandi sancho pa kumpaka. Tudia mwale mpaka letu alifetu kaka, na love yaka kota ipuanga dungaka. Na love wele lako nangula kasungaka. Na la kutemwa nde kuchetekela langoru wafu, nipa mutima nde kubika noti muka pafu. Na love tuikoshe no kuchila patu safu. Na sai chiki wanshi webo waliba inafu.
Haba nobe lintu wale kutuka tetende nobe. Mwune fya fwana teta ipi yove. Ukuchinja mano walikene. Na walu kwa nobe walikene. Ule ukisha menshiba mposele. Pakula nda fiati. Ndefwayo kukupa. De papa lelo. Mayo papa lelo.
Papa lelo.
Papa my love.
Papa my love.
De papa.
Thanks for downloading from ZHitsPromos.com.